exclusive from Zed Hits Promos.
A senior group legend, man, it's a safe. Teaching Javari Michi.
This is a song where you rika. Bani mihalege kukurika. Barimi, banyage balicheze. Barimi, banyage balicheze. This is a song where you rika. Barimi mihalege kukurika. Barimi, banyage balicheze. Barimi, banyage balicheze.
Barimi, banyake balicheze.
bicheze
inenga group vegetable mani cha safe kumchiskani mwari miwane kumba ya injara urendo uno tienchinje maproni tijure madimba urendo uvula indawe makora uzereza ose urabarimi rekani. Kumbea ikumaro kwane kuno kutikuwe kwa mwangwa yae iku mwari mimose kenti kura ni maoko tisambizika nengeko tuto watu nyako tumabanyi tureka utumanya duangari miro kweni soma kuni kutema tema kweka yae tipande ngeko na makuni ya nyake yoshita kupanda ya chukua makuni ya chirengewa ya kumara
Nisika sono ya chulika Warimi walege kukulika Warimi wanyake walicheze Warimi wanyake walicheze Nisika sono ya chulika Warimi walege kukulika Warimi wanyake walicheze Warimi wanyake walicheze
Tararauri, nabareza mkati Iguerera som nyumba yae Sims Hardware
Tifigurochi
Nekula Viska John Smith, Magabonia Nekubeka mzungu Abrok Baye Musako
Nemule Viskot
January Mbare Wezi wakwamba mchirimika Kwa kuyo hako, na kubeka Na mika ya omando
Mika mfipo
Na kuna miskanganya Jackson Mika mfipo mashopa Na kubeka driver MJ Bando Chitinda village Na kuna miskana dana Nyaka binda Na piki piki Musaka ike jenu njirazi Anye narafu Kwa chipiora uko
Na mpikun
Akunga Kwa chipiora uko
Na mna miskun
Achafura Kwa kajepu
Na mpikun
Majembe majembe Drivara kwa kru Acha sefa uko Na kupeka Famasi yose Ukomuri
Nemule miskun
Iwa DJ Bongo Mabungo ntere changuru ya studio Awa warimi chapaspas matemereza
Anisa wambia Bongo Records Production Nga mshure na ono se Shata Ya dono Kaboom
DJ Bongo's flavor
Nekara kanyake kamzima yose kerera kara
DJ Bongo on the bedbox.
Langa manya uri varimi kuti ichi njire test Chinyimbo chao na chao Arigato wakundire po aka Papa Jaraira
Downloading from ZHitsPromos.com.